DutchMsafi.com.
Acheni hili penzi la kwangu nalifurahia mi, tulieni niwaeleze mambo yake anaonifanyia mi. Shepu yake poa na malingo, shingo yake twiga na madimpos, mechi zake kitandani hatari zo, nikishinda na penati nampa yes. Akili akili kasha nitoa akili, penzi lake linasili, mbona ananionyesha mimi? Akili akili kasha nitoa akili, penzi lake linasili, mbona ananionyesha mimi?
Oya DJ,
piga mziki nijiriwaze minaye,
piga mziki wote tucheze minaye,
piga mziki nijiriwaze minaye,
piga mziki wote tucheze minaye.
Wapunguza mapozi nyingi lawama, wakutu wanakosema pona noma, na penzi liokote kama uwasamu, sunajua na kupenda mie sana.
Squeezy natoka kitambi, natoka bishavu, kwa ninyi mnaonaje? Yani napewa mapenzi makoko matandu, niacheni nijimwage. Akichoni nabebwa, mie sitembei kwa miguu, maba ya menoga, yani mambo ya pouku. Zile panda shuka mie zamani nishazipita, mara kupendwa kuachwa, ulala mzungu wanne kwenye shuka.
Nishamagoga machozi sana kwenye mapenzi bwana, siku hizi nimepata kimwana, tunaenjoy sana.
Oya akili akili kasha nitoa akili, penzi lake lina nini, mbona ananionyesha mimi? Kuhusu siri siri sio tena asiri, tunafanya zarani tuko meche majangiri. Oya DJ,
piga mziki nijiriwaze minaye,
piga mziki wote tucheze minaye,
piga mziki nijiriwaze minaye,
piga mziki wote tucheze minaye.
Acha 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 na iwe hivyo, it's me Jimmy Revolution boy awe sulekan tewani area Kiswagadizo video kasemiro Mawizi Baziri chama wanangwa kutereza. Acha 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 na iwe panya dereva wa mkoa, imeisha yo mwisho kabisa.
DutchMsafi.com. Pakua ngoma kali kutoka kwa DutchMsafi.com.